eɗen gori yande joni min tori min tawi sappo e joyi studio Kalangu nani habaruji fulfulde. Wari jan ñalli e moɗon Soumana Amadou janganta habaruji ɗi. Min puɗɗinan gofugina andal luumo maggol ngo doso hankkende woni ko yiite naati e muɗum wuli keddi feccere wuuro ngo jawdi boni e musanne. Caggal yahdu e hawrine mawnde parti gonɗi gaɗa laamu waɗi on nana neɗɗo fo haali e ko yi e majju. Yewtere men pendinol e gartan do filla ngulu luumo doso maggo ko waɗi ton enna keña. Kori jan hirti e moɗon nonni fawar joni so en ƴeewi keñan alal ngal enen jeetati lewru janvier wonno ko ngulu naati lewi luumo ngo doso wakkati yande jeɗɗi futuro feccere luumo ngo fuɗu konnan wuli mbako ngo wulidu konnan ni ko heewi boni e maggo har filla ko darto jawdi ndenene kadi ɗum waɗdi ko fawar joni bandi min gonto enɗa Dawda Hassan yeehi yowi newo no ngulu ngu waɗiri ilu keña nde en dannani yewtere nde waɗdi ko firta e fulfulde.
Har yande jeɗɗi futuro kam butigiyel aranal fuɗɗi no jaɓa, nden ko butigiji gon kinni no jaɓa, tawi jama'are e jama'are no dari wawta wonni fuy, woɓɓe no kuuɓa, woɓɓe no itta kulle mu'en no boɗɗina ngulogon. Gaɗa puɗɗol ngulogon mintaji waranja kaɓɓiniɓe baroɓe hiite ɓenɗon yotti, ɗum ɓeydinan himɓe ɓen he horeɓe sembe he barol hiite ɓen. Fotodiri fekkere luumo gon fuu hiite nyami. Nomer mo wuro doso haliri waɗi wakkati fadde ɓe keɓta ɓe nyifa hiite gen. Neni Idrissa Issifou mer mo doso no haliri.
Giwnam mi wawta wiide hunde fuu nder majjum, amma ni ko tawa ɗon rafi kaggaki jawdi kan tawa nder mum. Sogeji pipa on wakkati fuu o ƴama ballaga, o nyamdi ceede maɓɓe gollitirɗe ɗen fuu, ndenne hana rafi essence non. Sogeji pipa ɗin no tawa ɗon de mi anda mana majjum.
Bonanda o mawni no gouverneur mo wuro doso Moussa Assoumane haliri. Rafi bawɗe waɗi baroɓe hiite ge waɗi ɓe keɓayi ɓe gaɗa golle maɓɓe. Nani ko gouverneur on haali.
Allah yettama commerçant ɓen ɗo min mbiyamɓe kamɓe e muña policeji ɗi no gaɗan dimma on. Min ƴammi ba sokeji pipa ɗi boboy gara paabomi, deyi ko ɓuri mettude ɓe mbi rafi essence ɓe mbawta warde. Min ƴammi Kassim Ballaga hedde compagnie sogeji on loreji ndiyam kamɓen du waran. On jii sogeji kawdiji fillo ndenago ɗin fuu gaɗi ballagaji muɗum yaade nimɓe wuro ngo. Ba ko ɓe keƴoraka gollitirɗi Allah e ballaga nimɓe hiite nge ñifama kaddi to nanguno ɗum.
Jonkay luumo gon maɓɓama faa ɓe keɓa ɓe paama ko saabi gulo gon na faamude mursere waɗuɗi.
Hooreejo leydi Niger Issou Mahamadou no tawa illo asewo en ɗan toyte Riyad gallude lamor leydi Saudiya nokku to yaari jahangal illu jeɗɗi lewru ndu yahde sappo e tati fuu omo tawa ton en ɗam. O yiidi e kananke leydi makka on enɗa mbiyeteɗo Salman bin Abdul Aziz keñande enɗan. Ɓe kaali dokkulanteji kewɗe ɓe dekki junngo doɗɗireji narral hakkunde leyɗe men ɗiɗɗe enɗan. Nani yono habaru ono wardi.
Yerno habaru on haaliri laabi nayi woni koɓe nde koye juuɗe dow mum. Laawol alangol ngol no ndaara dow filla ndenaagu laawol ɗiɗaɓol ngol du ñamaale ceede ngam ñibdiiji lekkoliiji pamari ley leydi Niger e humnude ceede ɗe Niger ñalmino to maɓɓe ɓe kominii ɗum ngam ñiɓol barage kanndaaji e faande tabitidde laabi Saudiya dow gaɗol forage uji e basol ɓulli e keerol ko yarta yeeso gure ladde ley Afrique. Mamadou Issoufou yiidi e ministre kawjiiɗo filla hijjoore biyeteɗo docteur Mohamed Ibn Tine ɓe njewtidi dow filla ko ndarto hijjoore warorde. Caggal jiidal maɓɓe kananke leydi Saudiya Salman Ibn Abdul Aziz bin Al Saudi waɗani hoorejo leydi Niger darja mawɗo mo leydi ndin indirtirteɗo Rua Abdul Aziz.
Nonni a gaccaku marhamma. Nonni himɓe ujunaji e ujunaji hono woni ko fawar joni mburti keñan ɗum ndu konnan ngam batte hono hollude yidde muɗum yahde e hoorejo leydi Niger Issou Mahamadou e golle ɗi onno waɗa ɓeydu konnan jakana e partiji gonɗi e laamu ɗi enɗa ɗo enna gallu ñeme gendaire e difa woni koɓe gaɗi ɗum ndenne ndeke hawritere nde enna koɓe gaɗi ɗum ndu konɗan ni mbiyeteɗo fande Mohamed Bazoum hoorejo parti mawɗo mbiyete PNDS tarayi on enɗan ni o haali ko haali ɗum ndu o ñupiti o mucci seeɗa yaade e parti mbiteɗo Lumana Africa kañum e hoorejo Mouhamma Amadou ɗum ndu konɗan ni ɗo filla ko ndar duuɓi jeɗɗi wanno kandu konɗan ni e hooraku. Nani mbiyeteɗo Bana Ibrahim gonɗo le parti mbiteɗo Lumana Africa ko haali ɗo filla ko o yi e hawrinde keñande.
première chose c'est que ça nous étonne pas
dum haydina kemi illunde dub ujinaaji di e safa e tati ko laamugo laataaki hunde koto kujinargal parti amino e horejo mudum dirbangel mido miccintina horejo parti biiteedo bazou mohammed o wada ko hennidi no budo yaa naata der fila konuli di dar tamago miden andi ko woni mo filo ko watta kujinargal no faawi e goddo non hana hamma amadu non o yaa o fondi to der parti makko fa heba nimbe parti makko ben keba koloma seni o milta ko fa wada dum min kay mido milo fa wada mi dana dum miccintinamo ko min e mabbe gonduno e durongo der wakkati no fedde wi'etende CFDR latinde kan wonno kawral pelle partiji politique din kambe pelle jingo non be bibbe leedi ko be fu hande be tawa der cabinet mo pende sareya bibbe Niger pami ko hana bazum ma mamad isufi kambe ngarta bi'a jingo non be bibbe leedi kambe parti di ngala gadda lam din fu dande worre gondi
e le parti de l'opposition
tayru jimba horeje model ma aykata kandu konna wana le parti di ngalana gangalana ga kandu konna e le jile makko wi gomnati en dan hepputin lamad le dino
de la marche du 21 décembre
burta higadaki nogay e go o lewru décembre i pelle gondi no jiwnana bibbe leydi wadi e burta higadaki kinaki ko handi tubay conseilleji wadi dun kan hollata ko gomnati on heppi e maragal mum gan hakkeji bibbe leydi non be gada tubaki conseilleji kenan jetati e lewru janvier ko fotodir hemu amma gomnati on muyana jula nyalana den don gam bonna jawdi leydi himbe funo andi ko min gi kenga na way min gan dudal garbe to burtaki be ko wana be der redu leydi men to wobbe joba hana himbe gallu nyemeyno pigiro hakkiloji himbe hecci bibbe leydi no domi balla ko jo en parti politikiji leydi men he godube andal gonno laamu handana heba himbe godube andal jamirobe he moddere he laabi lobbi gam batta hebe der fi jobdi gollobe yobe jande lobbere hebe e cellal bibbe leydi har ko darta denako en dundo ganje hol yeso hebe
securite et les finances publiques
caggal mun ni faane Boubacar Sabo o do wana e le parti mitede PNDS tare ya o wi kawral mabbe kenyal ngal no holla ko himbe mabbe kanyi demokrasi no yetti Allah der leydi Niger.
Hier les gens sont sortis.
Tiyanga jamaare wurtake ganjiwnana horejo leydi do gollal gal o woni imo wada gada dido min kollamo ko min ngada makko hana hanko tanno min gala jote he bibbe leydi der burtaki gada kenga sabi ibe andi ko horejo leydi golli dum wadi be burti be kiani ko e mabbe ko horejo leydi watti yeso onon andi der labi demokrasi neddo no wi a gonga yida andude dum min kay der andal gal mi wodi der fi parti amin der sigilaji amin ifu mido andi ko idi moddi himbe bawta wi horejo leydi gollay der dubi joy bitti di onon he ko e modon on giani ko e mo himbe burti be kenga hana gambudi kema didi na kema nay be burti gani do handa be pandina bibbe leydi
fantiliser les citoyens nigériens
ello altinerde lewru janvier ko jabbi dum wonno ko faane mi tedo salum mumuni joga horejo farjo ni fedde jingono suudu baba torodi nanga yara uddaba kasu sayi en dum kondani wonnana do filla wakkati mo ummino o salade hono fawar jondu konda araaji gondo jaare leedi burkina nanga tona torodi sina watte hono wantere illum wakkati mudum yottaaki o wino han tay dum tokki lawol caggal nangol makko non wonno ko holjo holjo naati hakkuni himbe wurngo kany habbinibe himbe sappo e tato nanga caggal makko sappo e tato be ko be nanga dido yo fama jangobe l'école sappo e ko heddibe konda yarama garo kasuto en sai illu alarbarnde nenne kanko salum mumuni jogo kanko e himbe sappo e go nanga be fu jango woni ko kitotodo mo garol kite sayi nanoyto yew ala mabbe noni faar jaar filla ko nartu janginol du ko na sappo e tat lewru decembre du na sappo e jeego de woni ko gonot leedi Niger kany e cause Niger e sina sebbe hon pelle jingonojo janginobe ligotobe leedi Niger njey pamro do kulantareje der majjen tawa do filla jobol kero njottiji mabbe gondi no deegi kambe janginobe ligotobe nenne ne kay du ko na njottiidi enda ngadi na ngadai wakkati mo kalte o lekkolo hebi mabbitina mabbitay no kuje fu dum woni ko bandimi gungu Muhammad Dantani noddi subako o e faande mi tedo mun kay laalidu gondo e le fedde sina sebbe kanye kwa zinani kwa hala ni tu
si
de ƴewtinama hitaane hikka de dow dimma jande miɗo wawa hiide waɗay balɗe lesso jande mum ko heɓa ƴewtine daare ɗereji sukaɓe école naka yeeji ɗi metreɓe windata nder siri jande koɓe gatta on dana ɗon hollata ko jande heɓaka ɗum daraki ɗon dofa nder reedu leydi men janguinoɓe e joɓaka lebbi tati yaada lebbi nayyi nder poytiri di to mawni hokkani din toon ko jande ummiti kamɓen dow ɓe gatti layri gam ɓe gala ɓe yaaha ɓe janguina fa warande hannden nder reedu leydi men poytiri pamari hokkani balɗen ɗe to woɓɓe coƴƴitaki nder kalasuji mabɓe saabi rafi narral no cakka mabɓe he gomnati um dow aadi ndi gomnati hooƴi yottinayi bandiraɓe amin gon no ɗon ɓe keɓay jobdi mabɓe lebbi ɗiɗi yaada lebbi tati kamɓen dow ɓe puɗɗay janguinol gol ɗum waɗi min bawta wi'i jande nden ɗon no yehira no haaniri nder reedu leydi men di ƴeweene hannden jeenayi lewru janvier duma gonɗen nder mum fa waranden joni jobdi lewru décembre yoɓaka ɗo yaade kantol jeɗɗiɗo de deni yoɓaka ayi himɓe no mbawa coƴƴito nder murter ko watta wakkati fuuden
har filla ko narto sigila ko watte jande lebbi tati arandeji ɗi enna kanne toye woni ko ɗum tawa ɗum waddi ko fane zacary hima barkire kam woni docteur kawjiɗo filla jandeji hakkundeji leydi ñemeyi o haalani ɗum bandemin gongu mouhammad ɗantani
dima on min mbawta wadde ɗum nder wakkati o dima on dunde no waɗe saniide janguirde nde windi talkuru hokki ko ɗum waɗe gam kamɓe tan ɓe mbawta wiide nder janguirde amin ɗum waɗa nden e batol lewru janvier noon min mbindata talkuru min nilda sarusi kawjiɗo filla jandeji caka nder département ji ɗin e conseilléɓe ɓen ɓen jata ƴeewa noye sigilaji jande ɗin gonno jaara toye ɓe tawa dow mum ɗum du sai batol lewru février noon hollete dima ko waɗa gaɗa mum wiite e terɗe capanɗe tati yaadi e terɗe capanɗe nayyi woni ko golla dow filla jande komin andi wiide ni ko jande fuɗɗama ley caka lebbi ɗiɗi ɗin fuu noɗon yaara no woɗiri amma gaɗa mum wala fuu kokko dimma ko waɗa
noonni wontira filla pirto ɓalli e latol baal dukonna ni dow filla ittodirol dukonnal latol baal ngol ena pelle ɓurtuɗɗe leydi niger ñalande keñal nde enɗa hono pottanɗe tati woni ko waɗi as fan yeyi jalowi racing club mo ñeme ɗiɗi e ɓolum noonni jangorjo kañu ako canado mbawodira e ɓolum ɓolum woni koɓe mburti dowi fa wara jondo as doane kandu fedde muɗum jalake fedde urana ɗiɗi e ɓolum noonni fa wara joni alarba faɗɗi jango o woni ko fano ñalande jeɗɗe ɓerɗe yata waɗa ñande mum dukonna jangorjo fotto e urana to enɗa maradi ɗo dukonna as doane hawna e ako cana gallu ñeme
kettine sigilaji studio kalangu kadi to tawaɗo nder duniyaru dow facebook studio kalangu
facebook studio kalangu
no wala kam sanne miɗo feccide ɗum
no wontira aɗa filla ko darto ngulu luumo doso manggo keña nde enɗa ni eɗen garta dow muɗum saabu nde ƴeewama ni hono kulantereje boni sanne nder muɗum yoga e luumo ngodu fuu bitigaji kewɗi yiite woni ko ñaami ɗum ndenene kadi ɗum waddi ko faar joni en garta en nden ɗon yewtere fana no ndenene kay yewtere nde bandimin Dawda Hassan waddanimin ɗo min pirɗe fulfulde
luumo dosogo illa tuba ko warayi go singa luumo go no ñaama ñande fuu wala ko sonnotake ɗon no ɓura tendeje ujunere ko tawa nder luumo gonɗon no laamiɗo doso haaliri gulo gango ñande alal ngal ñaami feccere luumo gon fuu madame fatuma huunde fuu ko woodi nder luumo gon fuu hiite ñaami
uti galɗal ngal yiitongal fuu hecci kengan ƴuwoymi koƴol gineji ngam min kay mi laasibake gineji am saabu gineji toymi sokkoto no tawa ɗon mi wari du ñeme mi hoƴƴi gineji ɗinne fumbuli wala fuu burtingel koppuji kamɓe tasaji connanmi
koppude tasa negi nera
laamiɗo leydi doso wi allah ko muuyi watta neɗɗo fuu wawta haɗi ɗum eɓe eela jon en bawɗe faaboroɓe nani ko laamiɗo on haali
halaka somo ayde bayi
fa wari joni miɗo andi golleji domuɗi ñiɓitaki luumo ngo miɗo miila du bako mettorgal ɓernde e mbulo luumo ngo nani min dara sigila oye min koƴƴititto gam miɗo andi ko laamu jonɗo ngu e golleji ɗi ardini ɗin accirta luumo ngon ni ndenne ko eelanmi modiɓɓe ɓen ɓe eelanami allah tawe ɗum wartanimi moƴƴere
laawol gol woni arande ko luumo doso no wula
dow ɗum woni ko habaruji ɓe fulfulde tili hannen seyni elen jon kammo e leydi hewtine en jaama tan to habaruji ɓe fulfulde keddi jaam aɗa wadde ɗum balla mum ko nanɗo habaruji ɗi min hoorawe to assalamu aleykum mbalen to jaam wali se kettino nano gongudu waddana on habaruji e o sankore